olo e mafuta male SPS Samoan.
E iei au ngā tūpulanga e tūla ima iei se tangata na te suwia le tala whaasolopito o le lalolangi. O nisi e manatua ona olo lātou sā wā, o i lātou na mafua ma iei taua ma whewaewaea inga, e pei o iti lā. Ai o nisi, nā fua ma iei suinga mō lelelei ma le manuia, e pei o Mahatma Gandhi ma lelei o Nelson Mandela. Na ato e le salua le vāsana te enei, le aso sifuna le tasio Februari, le tolu se fulu tau sanga talu ana whaasa o lotoina mai le fale pui pui Afrika i saute, le toa mō le mau, mō a ia tatau, mā ia tutusa tangata uli Afrika i saute, Nelson Mandela. E lata i le tolu se fulu tau sanga na sai sa iai Mandela i le fale pui pui, e le fai ngā mālo whaailonga lanu i Afrika i saute, le fai ngā mālo apartheid.
Today, the majority of South Africans, black and white, recognize that apartheid has no future.
Nelson Mandela. O Nelson Mandela, manisi na lātou whaavaeina, le mau, lea wāwea, mawae ngā upuwhai a le African National Congress, pol ANC, na lātou whinau te tee, i whai ngā mālo whaailonga lanu i Afrika i saute, lea na whaasāina ai o na nonofo whaatasi tangata papae ma tangata uli lungo pasi po o nofo po whela ua inga whai tele le ele ele. Whapena ma vaalele e whaasāina e tangata uli, inisi o vaengo lea tunu uma nofoanga whai tele, e pei o matāwhanga ma paka ma whalele tā ua. Sa ese ese le tūlanga e angai iai tangata uli ma tangata papae. Ele ima faifo i e tangata uli o na pālota i whai ngā filifilinga mō le pālemene o Āwhirika i saute. E whaita wafe tangata uli na māli liu i lalo o le whai ngā mālo whaailonga lanu le apartheid i Āwhirika i saute. Mā na sāu noa Nelson Mandela na amatara lātou mau e te tee i ni awala file mō. Peita ina muli muliane suwia i le whaasanga tau a ngai i le whai ngā mālo apartheid po le whai ngā mālo whaailonga lanu. Ona o le tele o sā wanga a le whainga mālo i ona tangata.
There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people.
I le tausanga a whaiva se lau ona se fulma le lua na sa isaia ma mōli ai Nelson Mandela ona olana mau. Ma e lua se fulma le fitu tau sanga na whasalai nai o ia le fale pui pui i le motu o Robben Island, e lata i le tāulanga o Cape Town i Āwhirika i saute. O le tele o le tete, ma le vāla au e le ngata mai i whaingā mālo i atunu ui fafo, maisi whaalāpo te potonga i le lalolangi, na i uai i na whaasa o loto, e le whaingā mālo apartheid i Āwhirika i saute Nelson Mandela. E le ngata i leana au fia e fo'i ma se sā i au mai Āwhirika i saute, ona a wai i tā anonga whaavao mālo, na tele tausanga o le mawhai o na a wai le Springboks, pe o le tauanga mō mua o le World Cup i le awhaiva se lau walu se funmal fitu. Na whaasāina ona a wai i ai le Springboks mai Āwhirika i saute, o le tele o tā anonga le kilikiti, ma tā anonga whaavao mālo e au fia i ma tā anonga le Olimpeka, na le imawhai o na a wai i ai se au mai Āwhirika i saute, ona o se sā i le te tee a tunu o le lalolangi ma whaalapo tu potonga o tā alonga i le whainga mālo apartheid, le whainga mālo whaailunga lanu. O le whaalinga e whaasa oloto Nelson Mandela na whaia le peresetene o Āwhirika i saute i le tausanga a whaiva se lau iwa se fulu F.W. de Klerk.
I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster prison on Sunday, the 11th of February, at about 3 p.m.
Le peresetene o Āwhirika i saute i lalo le whainga mālo apartheid, F.W. de Klerk, ma o se tasi o ripoti i le televisa i Āwhirika i saute.
Mr. Nelson Mandela will, within seconds appear, and that'll be the moment the world has been waiting for. And the crowd getting excited. There's Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela, a free man taking his first steps into a new South Africa.
O pālota mō le tofi peresetene o Afrika i saute i a iulai o le afe i vese lau i vese fulmalatasi. Na tūla i mai ei Nelson Mandela i le tofi peresetene, ma le vaenga upufai a le African National Congress i le tū o le mālo. O whainga pālota mua mua ia na mawai e tangata uli Afrika i saute le a ia e pālota ai.
I have fought against white domination. And I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity.
E mānatua ina Nelson Mandela ilo na taimi le tofi peresetene o Afrika i saute, e le i faaalia sona ita. Pena ia tau i masui i tangata papae, mō se se, masā wanga e peyo na faya i ata ia mō na tangata ia so ua mawai. Na ia sā unua paule awale manuia ilo na atunuu, o le faa maangalo ma le faa leleinga. O le ngā lulu e fatasi o tangata papae ma tangata uli, Mose Manuia o Afrika i saute.
It is necessary for one to heal the wounds of the past if you're going to build your country and to have unity. I am working with people who fought me very bitterly before the elections. It was my responsibility as the man who is leading the majority party, my responsibility to heal the wounds of the past.
Na Maliu Nelson Mandela ile masi no te sema ile lua fese fulu malatolu. O le reporti na faa maa popo ina Ellen Lee, mole SBS News.
Toi fia faa fafonga i nisi tala faa pia? Faa fafonga ile Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, maa po fea lava i mawailau podcast.